Alba Fruit.
Shoo. Nato. Ngumbulo. Inkumbule yankuthaza. Wenu bambolwa. Nikezi nikumbula mama. Ungu mama wabantwana bami. Sisi isikhathi ngakuboni. Imizwa yami sekhele namandla. I'm not going to be able to do it.
I get cool fun and now we.